Niache watu wangu, Eastlands hini yenyu. Soweto mko wapi? Dandora Kariobangi. Matopeni shauri moyo, Mathare Korogocho. Siwezi sao Kibera, tuende kazi. Maisha ndio miwanga na jaribu kujenga, lakini bado niko geto kimkuru kwa jenga. Na hesabu masilva, sina manoti, sina account. Huku my boys wanna live from hand to mouth. Hakuna kitu nitaficha na isema wazi. Niko na diplomas degree sina kazi. Watu hapa wana mwaga jasho kwanza, kupata dishi mavazi na him kwanja. Vile na yona ni kweli sasa, siwezi ngoja gava kuniokolea. Ni mimi mwenyewe kujitegemea. Mabisti washani dhara wamehosa, bado mina hustle sita sota. Ati wana show love na wanipendi, always trap in my closet ka R. Kelly. Ufraya kuniona niko best jobless, but I'm a strong believer no we got jobless.
Back to basics, gas today kwa mesti. Tunazi speed car, food aziko testi. Walking majestically bila jeshi, working on my mystery bila payslip. I'm no ghost waka kwa streets minazisaka. Mbaka siku ziwe miezi na miezi zikuwe miaka, hata zitoke siaka tutazifuata. Future dream drinks to the brim tutajaza. Eastlander tunawamada na mastanza, home of the hip hop dope tumejibanza. Extravaganza lakini tulia kwanza, before niendele kabla uzito niekele. Nieleze unataka flavor aida gani kwa tenje, tualete tele ama tualete kaminje. Amaje, 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 amaje.
Ni peanuts wanagawa, salary ndogo utadhani survival allowance. Sili tunatengenezea mdozi mamita, yeah mwisho mwezi hutukanja tenga sita. Kalesa mpaka indani mechoka jo, lakini nikisare nitaenda wapi bro? Nyumbani nina wife kila siku liza wapi do? Ati mi wana mtreat kama wagido, na hizi pesa zangu ndogo ashani show. Atahama alikuwa na dreams za kupolingi kwa hama. Ni aje Profess Black, mimi si hosi. Miezi kama saba sijalipa kodi, mpaka niko na beef na yule mwenye ploti. Maishiki ndila hivi nitahamia Dallas, na juu ni party so usiwe danda. In other words wacho gabro dake dala, nishike akamba otera nyaka siaya word.
Your 5 days in my bus, ajapitisha dishi kwa throat. Ana try kushoma beste but they think it's a joke. Suicide thoughts, and I'm sure hiyo ndo suluhisho. What's the reason to live ka life yako imefika mwisho? Wax alichujwa, ati ya perform. Na seven zake pyramid schemes is sham gone. Wife alipace, amechoka kusafa. Lunch ilikuwa kuna wali ngoja tu supper. Ana hustle jua kali but sent ajashika. 4 months down the line bado rent ajalipa. Disaster, ana sister ma bro, mabeste wamekata kuma sis na mado. Vice versa, isha kuwa riches to rags. Amekosa and his main wish is to have. Madini alichukua, anafaa kupay. Kio aflani alimkopesha, amempea 5 days. Ali sell everything he had in the house, but problems, bado ziko up and about. Hapo ndiyo wanajua kuwangi na marafiki. Safa yake ni play na friends to mashabiki. What the hell, anasema ikai amejoka. Angekuwa cute si, angerudi ocha. But in the life hakuna story za uongo. Ni beste yangu life ili mwende anga combo. And guess what, boy asha lose hope. Anatafta kamba tight, yeah, ataki lose rope. Anaishika alafu anaiconnect kwa shingo. Anakumbuka damn jo misijafunga window. Anataka kui make private as possible. Ikuwe quiet ataki ikuwe audible. Anarudi anaiconnect ana let go. Hatiaki na chakubita zimit is death slow. Yeah.